tumefika jina Bobby Calvo BC noma huu ndo mwanzo mambo bado kuna kijana moja toka HT kijana moja yuajita Masenti unafaa kumwona akishika mike mikono juu ya hewa kama kaiti marapa ana mada baki maiti mamanzi wa mwonyeshanga matiti mafan mashinani hadi city raundi hadi wa mother watati mababi jo wanati jo pigeni kelele kama bati sababu ngoma inapanda chati mamanzi wako wengi kwa umati ana wakoroga kashuge kwa ti kauja iva akukati mamblaina watiaji ma DJ wana kazi ya chini ya maji paparazi na usororaji VIP tunakunywa maji ni aji takuaji Jesus nikishika mavases natapika mamanzi wanawika coast to coast Kisumu to Mombasa mamanzi wote ni wetu tunapapasa kisha tuarudi biashara kusaka pesa kasija kutaja samahani unaeza jirekoda unamna gani
che discovo nimeshika sita wai ya chilia mic check 1-2 muna nisikia marapa wanafuta tumkia madem zao tunawachapia kisha badae tunarudishia mwanamke kama we mbona waringa mwanaume kami mbona wanyima amani kwa sababu rap bila BC ni kama kiss bila Adelo Nyango ni Bobby Calvo majina ni Diambo sini wakali kama mama wakambo shout out to watu wangu wote trackers my boys Bryo Tiga na El Toro Nick Tok Kalito na pia Tracy big up watu walishani menta ambi manduku diti kwenye sekta Nairobi Zim, Alba Militesa Clemo na Luch, watu wote hayi na tu, my family morali kam Jo, BC The album, it's gonna be fire man Calvo Mystery, Bobby Mapesa Issa, yeah